kɛrɛmlɛnya yira k'a fɔ ko ukrɛn dugu naani minnu ye kala ta walasa ka fara irisi jamana kan bɛna lakodɔn sini jumadon. Kɛrɛmlɛn jamana fanga kumanase la dimitri pesko ye kunnafoli mun lase a y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi vladimir putini bɛna kɛ kɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛmlɛn yɔrɔ mun na ni a dugu nunu bena fara irisi jamana kan. Ani ka mɔgɔ nunu ladon irisi kɔnɔ. Monsieur Pesko ye kunnafoli mun lase kunnafolidilaw ma alamisadon ko ɲɛmɔgɔw sugandira Moscou fɛ ka dugu naani ninnu mara taabolow jateminɛ. Sigida minnu na ni kalataw sugandira tile duuru kɔnɔ n'a banna arabadon bɛna u bolonɔ bila sɛbɛn na, sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ u farala Irisi jamana kan.
Walayi lakodɔnni ɲɔɲɛba dɔ senfɛ jumadon Saint Georges bonba la Kremlin mara kɔnɔna na.
The United States will never recognize any territory Russia attempts to seize.
Ukraine ni dunia mɔgɔ ma sɔn kalata mun lakodɔnni ma.